mosetimo omoro chunya miya tuk koro wadhi alewaya gi chir mayude waro ajabu ono majiworo gik motimo licho tamo oganda pimo kodoke thim en sibur sibur makayuda mawoni rombe wea pako nyingi yesu taya
sibur mawoni rombe jaliyo diero ganda mari
Sibor torito rombe
Sibor mawani rombe
Esio
Jalio diero gana mariek Mwota
morieko marezano
Sibor mawani rombe Jalio diero gana mariek
Jali jali tuli
Sibor mawani rombe Jalio diero gana mariek
Msalaba ujwero rembo makwar maluko richo Keto mataka pamba Tekone loko pi Pedo ne jidivai Mako kale bicho Ajabu ono wote wipi Maoko nimo Tamore koduto Oreo bade ochungo yamo Yesu gala gala Yamo be winjo duwande Watino mako pinyi ni kode woro
Siwaru mawani rombe Jandiyo diro ganda mare
Science tembe otamo pimo
Siwaru
Aruda, Aruda, Bermanade.
Tell you.